Release yourself from order and logic and enter a new place. It's not work. It's not home. Here, no maps have been drawn. No books have been written. Nothing is certain. Everything is possible. Welcome to podcast and chill with Matt G.
I'm assuming this doesn't end well.
And about many, ladies and gentlemen, welcome to a special edition of Podcast and Chill. I'd like to introduce you, the beautiful, the talented, babes, where do more?
Yes, Tano Sam.
It's been a long time coming. Good evening, Funishayla interview.
Tano Sam.
And the problem is, Zulu Sam's a bad.
Angikuzwile.
But it's fine. Mina ngizokhuluma isiNgisi wena you can.
Khuluma isiNgisi mina ngiyasiza isiNgisi inkinga ukuphendula.
Yeah. Have you been, babes? Long time.
Yo, I've been good, fethu. Yo.
Yeah,
ukuhlala endlini nje lento corona yabo nje, bruh.
Yeah.
Inkinga.
Yeah. Mm. Last time I saw you was during those live performances where you by the state, I think Fake Durban Rocks.
Yeah.
And what abantu bathi igqomi feel
Alfanga uthi hlala nabantu bamapiano hey ngingasho uthi nisidini ngoba ngizothend hayi cha she mkancane ngikhipha every single week ngiyakhipha hayi bo yazi amapiano every single week bayakhipha
yeah
and I think iyonto ebasizayo le because ba yenza uthi babe khona emihleni abantu bangasuka emihleni abantu uthini igqomi ngeke uzo ukugqumuza igqomi nje njalo every single week yakhipha wena yakhipha yabo so angazi amapiano mhlawumbe indlela ayenza ngayo.
How do you become the queen of gqom? So before gqom there wasn't anything. Igqombe isekho.
Igqombe likhona. Right. So mina I was a party animal niyibiza kanjalo right. So ngithanda ukuyigquvela ngayinganye amfundisi mina by the way abanye bayazi. Ngithanda ukugroova, ngithanda ukuhamba ngidansa emaklabhini. Ngangaze kuthiwa le ngane le ave idansa le ngane. Does ngishaya ama-gimmicks.
Yeah, okay.
Ama-gimmicks with Madanon, you know Madanon?
Yes.
Yes. Shaya wona ama-gimmicks. So, umampinja wangithandana naye vele, right? Ngingalokhu ningibuza izinto ey'ningi.
Bengithi uzoza naye, ukuphi?
Ukhathele yazi befuna ukuzikhathele fucked up hey, for i-music yena kade i-direct
kukumi music video
behambe location ale nomkhaba ngithi uyaphi music video yami uyaphi location ale but ungisizile shame izolo so yeah bengithini konje abungididisa nawe
oh bothi gimmicks
yes yabo
party animal
yes ngisha ama-gimmicks ngenza yonke leyonto leyo. So abamtshela umampintsha kathiwa yazi ubabes uyazi uzintombi yakho ishaya ama-gimmick lapha emaklabhini kuthi hayi ubabes akadansi akathiwa wazani nababes wena yabo okay and then ngaqala kudesha sideshile ngathi tegeteke and then he was like okay ubabe yazi ngampela wololo
blue eye
yabona-ke lapho ngavala-ke because igqomi abantu babethi li-ratched
yes
liyabheda nje babehlezi bekhuluma nje kuthiwa nje umbhedo umuntu othanda igqomi ubonakala engathi uncolile engathi mhlampe angazi noma uyanuka kanjani umuntu ekuthiwa uthanda igqomi so mina igqomi ngalithatha ngalibeka kwenye indawo uthi no igqomi liyafana nekwati igqomi liyafana ne-hip hop igqomi liyafana i-understand ukuthi kuphela isigubu sakhona siyagijima
mina the first time ngizwa igqomi ne bengiza eThekwini ngizodlala esase-afro ne and then
hawe ma dala nje
mina ngimdala
kanti unanga
and then I met DJ Tira And then while I was grooving there, I didn't understand the song. And the people told me that in order to understand it, melu tot umkwinyo. Umkwinyo.
Umkwinyo, ecstasy.
Yes, yes. And then you'll understand. I was like, okay, what's this now? Which one is this one?
Wow, tat.
Ah, I was like, tat. Ngiyasaba mina.
No, man. I think, yeah, abanye bathatha ecstasy. Ngwaso usuke ibeats emnandi egijimayo. Abanye. Ngaba abanye bayigwinyela, itheki laziwa ngokuthi nje abantu hleze beyigwinyela, behappy, kanjani phela thina sigwinye, asazi. But yeah, abomu thathi SSC, mase udlala lokuzo, umuntu ngamfica eminyango lokho, bekethi sihamba ngolayini, kuze kusekuseni ihamba kanje, ngegqome ye, ikanjalo nje.
Okay, so tell me how Wololo comes about, because I think for me, that changed your life.
Like cool, bra. Nyangazi ngingxayo. Ngani nyangazi manje?
Yeah.
Yes.
Yeah.
Iwololo yaqhamuka yabo le lengoma itheketheke. Bethe wa miscape. Ukhala amatekete. So saseyenza scene yokugcina. I remember sasemotweni kukhona ahani umtiri wayikhona yini noma umampintsha. Utira nombani. Ansaz. So shayi sini ugcina. And then ngibona abafana base Afro benza amasimba.
Hey.
Benza amahululu. Hululu yabo.
So you came up with it?
Yes.
Wow.
So siloku siyicula siyicula ku music video ye Take Take. Asayinakisi lokho sicula siloku siyidansela nabangani bami no chomi bami eceleni. So mampintsha wathi yazi baby lento icule lapha. Ngoma leyani ngathi mina ingoma into ehululuthi abafana baselami kubenza wathi asiyenzeni sayenza sayikhipha for free.
Yeah.
Abantu bangayinaka.
Wololo was free?
Yes, sayikhipha for free for the first time.
Mm.
Yabo? Abantu bangayinaka ukuthi yini uwololo. Kanti izothanda yabo abantu bamatekisi ko South Beach bayithola for free bayidlala ematekisini.
Okay.
Yathi mesidlala ematexini saqala manje ngahamba ngayenza i cover shoot ngahamba sayifaka ukuthi dayiswe ngabe abantu bakwazi ukuthenga and then ke sathi video babona abantu bethu wonke umuntu uthanda iwololo yonke idlala yonke indawo uyacanga ingoma esayikhipha for free abantu bangayinaka so yeah kabe into kanjalo nje
and then how did the lyrics cuz I heard a story that Maguti how does it go konje ulale kuphi awazi ukuthi lale kuphi nani that was your friend
yeah that was my friend
in the studio
megalele akumngani wami uJaven simbiza ngeDomoroza that's why iDomoroza le sayibanga no TDK
yeah
yabo but sesaba right no TDK sakhuluma. You know, because I think we grown manje. But I think mina ngangidino ukuthi why uthathe igimmicki yami. Ebengiyisho ngihleli nawe. Why if boyfuna bekumele usho ukuthi babes ngicela ungiphi ngizokupha. There's nothing maningi ama gimmicks yabo. Siyakhuluma nami ngaxolisa indlela engangikhuluma ngayo nawe waxolisa kabe into ephelayo. So ka kumngane nami ke simbiza ngeDomoroza wayengazazi nawe. Hayi bangazi nam angikephi mina kanje ngayingaqala ukuthi ha le ilalila le vuke ekuseni wazi ulale sayixhuma ke nalethu abafana abaseyabo benza
so now the song starts picking up right
yo now,
how does that happen
nginja emzansi
cuz mean I've never had a hit ever in my life so I don't know what that feeling is like
yo I think ihithi iyathi mayifika guys ngilaleleni nganginangaki I'm 26 manje nganginangaki lapha mhlawumbe ngangino 1980
you lie
I was too young
shit
yes ngu 94 mina ngina 26 ngingane nje imdala so yafika ifaming mina ngingane indaba zokusave angizazi indaba yabo ziningi izinto engithi mengiyibuka manje ngithi iyazi ukuba ifame iqhamuke manje ezinye izinto benizozenza
different
yes yabo so yazi kana nganga walker khona iga Shoprite
yeah
ekhaya besinga ka Shoprite asuthando ulwethu nanana cha 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 Shoprite ubuchipu futhi unezinto eziningi right
yeah
so ngiyahamba ngibona konke umuntu yahayiza nami ngiyaqala ukuthi khayizana hayi ba pepsodu mawe ma kathi labantu bayangazi bangazelapha kanti angiyiboni ukuthi sengidumile ngangisahamba cabanga ngisayihambele ngiyihambele amaclub kuthiwa phebe usodume umampintsho uthi phebe usudumile wololo obe ngizwe ngathi khona umuntu ongimemezayo yazi
I think it's upstairs ngala
oh yeah
oh yabo so bengijabulela nanalo ubhebe wangitshela ukuthi no uyazi ukuthi mpebe usuphebe usodume sekumele kushintshe ukwenza usakwazi ukuya ko-spank cocos havan 101 usakwazi ukuya kulezo yindawo sekumele kanje yangicha okay shothi mina ngisakwazi ukuphila impilo yami hey okay sengimele ngihlale endlini yabo so ngangiyingani maningi ama mistakes engawenza engithi mengibheka kodwa ke ema mistakes okuthuka abantu no mina ngijwala kabi nje vele nje namanje I don't take it back
ama mistakes ukhuluma ngani
bangumuza hello unjani ngiyaphi
Evakuthando wabona ungathi se Shoprite manje
ingathi se Shoprite
eh
yeah like ama mistakes njengani ungaholeli mhlawumbe ama dentists
so you didn't pay your dentists
I did but sometimes bengawakhokheli nje benginganandaba
cuz it's too much the fame is too much
too much yabo
and you were never prepared for it
yes yabo and ziningi izinto spending money
what were you spending your money on
my weave amaweave utshwala kuphuza nabangani bami yabo khona izinyo izinto engiyibukayo ukuthi hey no yazi ngangamele ngikwenze ukuthi ngangamele ngenze ukuthi because ama dancers am la oqala adantsela uAndile Mpisane manje yami ama dancers uAndile Mpisane nama dancers am la oqala so ngibabiza ama choreographer kahle yabo so ngabuthi ngaba bahambanga kube ngaba nabo ngabe focus yabo kasho ukuthi phela ngangingane I was young ngangazi lutho mina ngangazi lutho
but wasn't Tira and Mampincha there to guide you because they know the fame dala baba famous
yes baba khona but akulula umuntu othandana naye akutshela ukuthi wenzeni
oh yes
yayibo leyo nto
leyo yeah.
Khona la wathola khona iPR methola iPR iPR yabelungu okay you know DJs inhle Peltus yabo ibe angisazi bizwa ngani so la PR intswe yamuntu yamqondisa umsebenzi bari babengathini ngangisebenza kakhulu babengangiphumuzi ngivuka bangivuze ngabo 4 kuthi ngihambe ngiphi ngingani ngithe bo ngifuna ukulala mina ngiyibona yata bangivuse yabo nje zonke lezi zinto lezo khona la bathi ngidanse ngehealing ngathi ngizodansa kanjani ngehealing ngubhebe sodumo kwamina ngidansa ngeteki yabo nje ngashiphi r maningi ama mistakes engiwabona uthi okay ube ngavuma nangu ubhebe uyafona
eh
ya bhebe ngisale interview yakho uzobona lapho ku WhatsApp master ngisa ku interview uzobona ku master
yeah
ngisen guys hey the timing crazy ngatini yabo so I think yabo manje khona uthola ukuthi mhlawumbe ubuka umculo engeke ngize ngibabale ngamagama othuba ngoba so trend
yeah
yabo ngeke ngibone abaculi uthothi umculo ongadumile like ongashaya ama hits but iyonke into yakhe iqondile yini unama sponsors unani uyayibuza uzi and then kanti ngoba iPR so ube mina ngavuma ukudansa ngehill labo ulungu labo ngabe mhlawumbe nami ngikwenye ilevel ngokwe PR ngokomsebenzi yabo ungashaya ama hits yes washaya ama hits but khona ezinye izinto ezidinga abelungu abamfuna umuntu oyamanikiniki abaninginiki la culo kami akamlunga akamfuna umuntu onjalo that's why umuntu uthatha umuntu serious umbona ukuthi serious ne PR yalalela fear on time ukuthi nokuthi
But fuck the mistakes. We all make mistakes. Let's talk about the good life. Because you had a good life. Let's talk about the summers. BT. Angel, we're going to go.
Na mama, ngiphefoma kama mama. Yo, guys, I understand. Masama, okay, ngishungayiwina ngisama, I don't give a shit. But nje, yo, masama ngiyaphefoma, metho. Yabo nje, yonke into yamnandi, guys. Yabo metho akhona umuntu ophila impilo, mina. And ngisayiphila namanje. Ngiyiphilile impilo, fucked up. Fucked up, ngidakwa. Like, bafethu siyadakwa sonke bengiphuza kumnandi ishampagne
yo wenzani
hayi bo mina bengisho kahle ngithi ngisayibo bangidinga lapho champagne funa champagne la bengipapa bengiphila ilife guys ilife engafisa ukuphila ingane yaselamuntu encane. So uNkulunkulu ungibusisile angifuni ukuqhama angikasho nje ukuthi uNkulunkulu angibusisanga noma mhlambe khona izinto ezibad no ungibusisile nje kakhulu.
Shit man, hey, I wish I was you
bitch. Hayi bo ngiphili ngahamba ngaya phesheya. Hey bo bafethu Kendrick Lamar ngalana.
You met Kendrick Lamar?
Kendrick Lamar besikhuluma naye we lo huza FaceTime. Yeah, ibonje lezo zinto guys, ayi Black Panther. Hayi kathiwa kufuneka lo babes. Abanye kathiwa hayi baba khona, kathiwa no. Sifuna u babes ngaze ngatholwa. Kathiwa sifuna u babes odume. That is a privilege. Sidile singisi siphuma hard kanjani? Privilege. Privilege lay. Kendrick Lamar wonke.
Which other celebs did you meet when you were doing the BET Awards? I'm sure baningi, ne?
Hey, yes, you know what happened. Got nominated, right?
Yeah.
So I'm in Hambe.
Yeah.
Oh, bona ngutangambang.
Yeah, no nice thing boni the outside.
I didn't go because I think I will sabotage. Kabeze into eningi, that's why ilokuza ivisa ngiyenze late. Ngathi kanjani ngoba nithe yinini enizongenzela kathiwa no yabo nje kabe isitori eside ngathi oh sekumele ngizenzele mina ivisa mase ngihamba ngiya lapha kuyenza kathiwa ulate kumele uyenze a month before something. Hawu kanjani ngacela ulo ngiyonikhansela imeya yethu ngeke ngize ngiyifihle futhi le nto ngacela imeya yethu ukuthi okay kathiwa kudingakala iphepha at least azolisayina, right?
Yeah
iphepha azolisayina and then bazongivumela kwamabhoda nani. I think no mhlawumbe wayibhizi or something wangayisayini incwadi ngasala kanjalo. So yeah, understand ukuthi khona abantu abanga-understand omeya obani ngiyaphusha fanele ngabe babe proud fanele ngabe akekho nje umuntu oyinakile. Yeyibo leyo nto leyo. But ngiyabonga ngoba basenzela ithiyo into itiye or something. No, nasithi besijabulela besininza ama-awards bebongeza itheku. But bangenzelanga fa khona. Ayikho into abangenzele yona.
And then ama-celebrities bebathina. Did you start getting celebrity friends?
Yeah. Yeah, bakhona uPeltus. Oh, uPeltus, guys. Yo, last
she's the best.
Yo, abe ngimthanda. Dumantando. Jaba phezu kombhede.
Oh, yes, yeah. Yes.
Oh, bana abanye. Like, Incwaba. Mina ngithole abangabami ama-celebrity, abangangibazi. Mina-ke ukuthi bengayiboni izi-celebrity. Ngibone abanye bayamarethana. Yabo? Bazopretendana omunye akhuluma laphana bayapretendana ngithi wey bhatata mina ngiphrithende nesifebe mina wangiphrithenda nje siyaxabana uyayibo leyo nto leyo
ubana uphrithende le
Incwaba Incwaba bo yayingiphrithenda. So ngangiba nale nto ukuthi yazi infact kuthi ngihambe kuyidlalela lapha abahlaleli bodwa labo ngoba bayayiphrithendela.
So you didn't care about the fame? You didn't give a fuck about the fame?
I didn't give a fuck. Ngiyababona abanye yabo ngisho nalaba ama-celebrity amashayi lezi ngane ey'khula ezinye ngoba phela that's why kakhona uBrenda Fassie khona ubani khona ubani
obhelis
abanye bayakhulu babakhona. Ngibona ukuthi bayenza show ukuthi baba bahle bayenza show ukuthi ayikho into ebhedayo akusiyona inkinga ukubheda If we went into wrong, there's nothing wrong. You're a human. We are zen zinte. Unga yenze ngathi yonke into right. Mbani mebe kubuka yonke into nje when you golide. Shuthi mo toilet toilet esethelele igolide ine silver ikho le yonto. Abantu kumele ubanikeze ukuthi cha uyaphila umuntu.
At the height of your career, how much were you making? Because I tried to book you, but 120. Kanti hay bo. Hay bo.
Ubuka kephi?
But 120 kanti ha.
Hey. Yeah, uyacabanga ukuthi imali bengiyenza ukuthi sengehlile manje ngiku 60. But 150, 120, hay bengingadlali. Uyacabanga ukuthi mncane lo mali uyenza ama gig mhlambe mangaki? Nge-weekend, mhlampa u-8. Malini leyo.
A million?
Yes.
Uyenza a million in a weekend?
Hayi bo.
Hawu,
wapi. Mina bengu-busted kakhulu.
A million in a weekend?
Yes.
Some people don't make that in a year.
Yes. Balo 150. Gisuke la uthola ukuthi olesihlanu nginamagiga u-3 or 4. Qibelo. Nginamagiga u-3. This sound, na makika u-2.
Evenda, itegwi, yonke.
Ay, bo. Yakabangu ti, that's why bengit fuck everyone. Fuck. Bengu fuck nje mina.
Yeah, yeah.
Yes, because I was like, uzo mtena nwen, ni man, ni yazi mpuku na mali, ni yazi, ni yandazi. Yeah, bo. So, nje.
Out of all your gigs, which one was like, yeah, no? Sing figi ila manja, like, yeah, no. This is the one.
My mom.
Yo.
Yabo, my mom, I was like, shit. Okay, I've made it. Yabo, na re manje, sing pumere, sing ideal. And then I cast stadium.
Oh, yeah, fill up the stadium.
Yo. Got me in Jenny Wololo, a call. Atwa, kabona band bestani be posu chwala. Yabo, ngangan and get towards Hebo. It's a little country, cut the kids other than papes. Incinze fuck. Kame ngena abantu bahlanya abantu bahlanya abantu bagibela bafuna ukuza kumina stage mina kayibo. Hayibo kwenzakalani la. Uyacabanga into emnandi kanjalo. Maningi maningi ama gigs ebengithi khona neyenyaka kaMashi ngala. Abavele babelapha bawisa uthango bawisa ifence. Bangena stage ngatshela ama security ukuthi bayekeni ngabe ngaperforma nabe stage ngiperforma nama fans ami ahamba kanje stage yabo kasi no bayekeni guys nami ngiyazi lento ukubuka umuntu umbukela ulapha uthi one day mfethu ngiyafisa mfethu noma ngiyafisa kumbamba ngiyafisa yabo uthi abanye bayalimazana umunye angeza kuwena abantu usefuna ukugwaza noma mhlawumbe uphethe yini lento le
a knife
yes akulimazi
So when you go to your parents and you're like, guys, I'm babes, I'm big, I'm making a million a weekend, what in?
Wouldn't
old mother say that?
I'm trying. Mazi, ohambo cleaner lapha. Ohambe ngithebo laba. Kuphe besodumo phemini. Hey go. Kuphe besodumo. What the fuck wena? Kuphe besodumo kuzilo mam. Ohambo pheka. Ohambo ngiqobela ngithebo lo mama lo. Ohambo kwenza ukuthi baba ongenzela iti ongiwashela amasokisi ngithebo lo baba. Uyayibona le nto le? Ngithume usisi wami ngithi Gets all means of Nazi man told you, wash your bab, what's able, slung up men.
Eh,
who prefers to moan in the isla? Eh, wash, babble say, wash away in the yabo.
Eh,
a guy and drinking, who won't heal. Won't heal.
What did your dad say? Because, I mean, your dad is a pastor, ne?
Yeah.
Yeah, yeah. And you doing some provocative stuff on stage.
Yo, the first time Ben born and perform, I think it's going to be a stop, it's good. Baba Tula. Wangibuka uma naye uthula uyangibuka bame ku DJ box babu ukuthi kenzakalani ngale ngani ngangihlupa ngihlezi ngihamba ama clubs so baxayikile ngiyadansa babu uthi bengeke ngikubone ekamereni uthola ukuthi uya actor mina ngangenza yonke into ekamereni actor ngikhala ngicula
bokhala
yes
uyi one
ngikhala mhlawumbe ngizongcwaba omababa bangani bami ngithi ushonini uma wakhe ngibuke esibukweni yawo. So ubaba wathuka, ubaba wami wathuka ngalendlela le ukuthi ngambona icoba iy'nyembezi. Uyaqala ukuyibona into enje uthi ngiphenduka kanje stage babona ukuthi ayisho ukuthi bahleli nezimzimu endlini, bahleli nesiplani uthi ngiyabaphendukela emini ngingane ekusuku nginje. Yeah.
But why do you think you kept running to the clubs? Were you trying to run away from something at home? Like, is that, was that your escape?
Ngingasho kanjalo because njengangizalo umfundisi, right? So ingane yamfundisi kumele ihlezi i-right yona. Ingabhemi, ingaphuzi, ingagroovy, ingazali, ingabi ne-boyfriend, ingabi nalutho. Impilo esiyiphilile thina ama-PKs besiphilela abazalwane, right? Uthi abazalwane bazothini. Sometimes mekuthi abanikelanga esontweni sekumele ngingayi esikoleni because angisanayo imali yokugibela, anginayo ukuthi ubaba mhlawumbe angakwazi ukufaka esikoleni because abazalwane badiniwe. But angeke nje ngesinikele namhlanje ngesinikele. So I think I was tired. Ngangisengikhathele ngithi no, ngifuna ukuphila impilo yami mina. Ubaba ngimhlalise phansi, ngifuna ukuphila, ngifuna ukuyodansa, ngifuna eklabhini. Athi ubaba ufuna uthini? Athi thini nengane le? Ithini? Wama hospital uza ngibaleke, ngithi ngifuna eklabhini. Athi ngithi ngifuna ukuyogroove, ngizopheka ngiqede ngiyahamba kodwa ngiyogroove. Because I think ilanga ngikwazi ukubaleka khona, ngikwazi ukujabula khona, ngikwazi ukubona abanye abantu. Yabo ngikwazi ukudansa, ngikwazi ukuba free. Endlini uzolokhu ikhulunywa. Iy'nkinga babathi awukugesi akholuthi khona mazambane ne-rice i-stress lezo. Ngithi ngcono ngihambe ngiyoyibukela abantu mhlawumbe ngiyoyidansela.
And that's what made you happy.
Yes. And into ebathusayo le nto babahlezi bengikhuza ngayo uyogroova nani 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 iyona into ebaphilisile. Babenza ukuthi bayaphila namanje. Yeah, understand lokho ukuthi musa uhambe ugroova, musa uhambe. So that's why ubaba meshumayeza abantu uhleze batshena ukuthi guys lalelani iy'ngane yidedeleni zibe yile nto ezifuna ukube yiyona. Eyami yayihlezi igroove ngihlezi ngiyishaya uma ibuya ekuseni. But buka manje uBhebhe Sodumo le nto yakhe yokudansa emaklabhini abantu bayayithanda. Millions and millions of people bayayithanda ngisho naphesheya. Kodwa mina leyo nto bengingayiboni, bengibona ingane ehluphayo egroovayo idedele ingane yenze into efuna ukuyenza.
All right, cool. I got a couple of questions from my chillers. So the people that subscribe to this channel, we call them chillers.
Chillers.
Yeah, they've got questions for you, né? Okay. All right, someone wants to know, how did you meet Mapincha?
Okay. Mapincha. Ngahlangana nako music video. I was a video vixen. I was a model. I was a yabo ngangiphanta. Ngangiba ilo. Yini konje le nto le ama promote ngangiyonke into.
What age is this?
Ngangilaba onje. Mampintsha sinoba manje 10 years. I was too young.
17, 16.
8. Yeah.
Somewhere there.
Ngiyangibuzi guys, ngiyangibuzi. Yeah. So ke ngahlangana naye ngi-video vaccine ngifit nje yabo.
Yeah.
Noma manje mengibona ku-video allocate leyangane leyan indaba laba bangemuva ngangimude. Indaba laba bangemuva bangezi ngaphambili. Ngixazi lesi sidudla lesi sayile ukuthi iqaka ngami. Hey bo, la ka hospital. Ngangithi lesi sitikisela nje lesi indaba siyinqaka ngami. So lokho engibiza wathola inamba yami kumngani wami because mina ngangingamfuni. Ngangibuka isidudla sibhoko phaxa isikibha simlingani lokho esehlisa. Ngiyabuka nje ngithi bo lo bhuti lo meyicabanga nje into esingayenza nje mina nayo yabo. So kwabe into kanjalo kanti uzongifonela mele lokho engifonela ngifonele after iweek. Mina uMandla Nkosi Maphumulo. Okay, kuba lo Mampintshe, Mampintshe. Uthathe phi inamba yami? Uthathe phi? Hayi, ngiyaxolisa kanje. Hayi, cha, ngifuna sibe abangani. Okay. But lo muntu ulokhu engifonela. like kazi kaphela inyanga uyangifonela athi ngiya kwi gig manje unama jokes kumampintshi ahlekisa so ngihleze ngihleka ngisekamereni ngiyahleka akaga uma uhlekani ngithi hayi ngikhuluma nomngane wami hey yabo sikhulumela I think ngagcina sengimthanda mina ngibona ukuthi senginama feelings akhe and then khona la kanti uzongangifoneli for 2 days ucingi ngangilokhu ngithi akafoni kwi TV mekhalifoni ngithi ngize kanti mina ngibona ukuthi sengena itanda ngaphakathi kumina and then ngabe into kanjalo sabonana
okay and now you 10 years strong
yeah strong kakhulu 10 years and konte esini surprise ngayo nje maduze
yeah someone wants to know the wedding is a date set or at least
bengisho yona umshada uyaphapha lo ngibuzayo yeah sonjena because yonke into ku Showmax
oh nice
yeah sonjena nje
ngizobona big deal eh
Hey.
Yabo.
Malu.
Manje senzi million per minute or per viewer.
Eh, ahlani ngani? Niyanzobona nje. Sengihambisile umbondo alotsholwa. Yeah, thank manje into esisele umembeso and then sashada.
What is it about Mampintshi that you like? Cuz I'm sure when you are hot like so many celebrities, guys, random guys, blessers, what, they all wanted you, you know, because you're the hottest thing in the block, you're the hottest girl, you know what I mean? You're popping.
Yeah?
Yeah, a translation, what does that mean?
Hey, Kazutin, she's going to them.
Eh?
Okay, yes, guys, I understand. Like, la muntu ngathi niyahlekisa umampintshi unothando yabo as much as ewenzile amaphutha right ezenzile izinto ezibhedayo but unothando unothando lolu olimangalisayo ugcina izinto zakhe azenzayo ezirong ugcina ungasayiboni right ugcina ungasaboni izinto ezibhedayo hellos
umfazi wami lo
Oh.
We have been kuluma naye. Ngithi I love
oh.
you.
Oh, ngize ngihleka. Pongbuzelani mfuthu ngithandelana uMampintshi ngibuzelani ngophezu isitakatak.
Yeah.
Yeah, so yeah, uthi u-right guys, u-right. La muntu unothando. Akufana abafana abancane labafana laba. Hayi, labafana umuntu ufuna ukudla nje mase kushiya kanjalo, sikhuma inqiniso nje. Bafana abanemali bafuna ukudla, abanye bahamba nezilwane ke, abanye kuthi nezilwane. Hey, angifune izilwane mina. Ngi right nesidudla sami. Yeah, missing pitches, missing pitches ihlale sikube right.
All right. Someone wants to know, Mas Chaba, are you and Mas Chaba cool right now? Would you do another interview with her?
Yeah, ngiyazibe. Hey. Ukuthi angazi mina nayo. Angazi ngampela. Kwamhlambe singaqala sitwistan. Singatwistan because wangikhetha vele ngingekho right emoyeni. I was going through a lot.
How did she know, by the way?
Watshenwa omunye umngane nami. Yabo. So uyamazi lo mngane nami. Shuthi wamtshena wathatha ubabe sike nje kanje. Nayo not ukuthi wayihleba xa kuyinto emiphatha kabi yabo ethi manje yazi ubhebhi sitha sifihle kodwa ingiphatha kabi le nto kanje kanje uma sichaba yena usiyasuse kusho on air yabo
and you were quiet
ngabe ngathula cause ngabe yabo uyangibuza ngiyaphendula nami ngabe ngakhala ngasukuma ngaphuma yayibo leyo nto leyo ukuthi kakuwrong you don't do that Yangimele as usiso mdala angibizele eceleni babes. Yeah. Mhlawumbe khonte kanje, are you okay? You right? Ngizwa ukuthiwa nokuthi angakusho onto eh. Manje nami ngangisengikhalise zonke lezi zinto uthi, okay, shuthi abantu bayabona. Okay, shuthi ubazi ngani? Yabona nami yonto yangithi ubazi ngani? Kanti sengingazi late ukuthi ubaze ngumngane nami. So yena waba wrong as usiso mdala kangimele ayi lokhu ze ngenye indlela yabo
and you haven't spoken to her since
no
wow that's crazy I've got a number do you want to call her now
ngimfani ngithola into ngazi uyibona
all right
Someone wants to know your career. Is she where she wants to be based on how she envisioned her career? So, where you are now is where you want it to be, like with your career?
No. Yabomhla kathiwa mina no Beyonce sishare stage. I think lapho ngibe ngithi I've made it. Oka manje, yes, I've made it, but angakafiki la ngifuna ukufika khona.
Ufuna ukufika same stage as Beyonce?
Yes. Ngifuna ukufika ukuthi ngiyephesheya, ngiperforme, ngishare i-stage nobani, Kerry Rowland obani. Ngithi uma ngingena i-stage kuhlanye wonke umuntu uyamazi ubhebi soduma. Angakafiki la ngifuna ukuya khona.
What do you have to say about people that think you've fallen off, like in terms of your career, like you're not selling as more, like you're not as hot as more as you was?
Ngingasho ukuthi nje ngidakelwa, ngidakiwe nangiyena.
Yeah.
Hey, phela umuntu uyakhula yabo, ziningi izinto nami ekumele ngizenze. Angisho ukuthi ngisayini ubhebi sodumo, yabo ziningi izinto ekumele ziningi, guys, ziningi. Angazi ukuthi bafuna ngizenjani-ke, nabafuna mhlawumbe bathini, bathi angisadumile nebesho bona phela ngokubuka ngomuntu. But
it's from downstairs, from downstairs.
Niliphari memezayo. Yes. So abantu ngokubuka abanye mebesho kanjalo, it's fine, phela sekusaka indlela obuka ngayo nawe, yabo. So nendlela ababuka ngayo nabo, so mebesho kanjalo, it's fine. But mina I'm selling namanje, ngishaya ama-platinum, shayo u 2.8 streams. Yabo nje,
fuck. I get 2.8 thousand.
Yeah,
nagcina lapho phela. And then, what is the biggest lesson she has learned in the music business?
Hey, ngathi into engiyifundile.
Cause you started young.
Yeah, iziningi izinto engiyifundile, guys. Ziningi izinto engiyifundile. Ngifunda ukuthi khona some grow, khona ini. Kumele uregiste iy'ngoma zakho, kumele. Ziningi izinto engiyifundile ngomusic. Music bayachathelana kakhulu. Amapiano abantu bayawathanda amapiano. Bayawathanda ama-changers. But uma kufika kwigqom, angazi ukuthi abantu like igqomu lithanda kakhulu la eThekwini. But le kogoli kobani, imini engaze ngalifanga inkani kogoli ukuthi baze bathanda igqomu, right?
Hayi, nami bengithanda. Bengidlalela abalungu.
Badlali bahambe kanje. Swasha. Yabo. So manje nje, hey guys. So kuyachathelwana. And futhi ama-artist amaningi la eThekwini akafani nasegoli. Asegoli, if umuntu piano khipha ingoma or enza ukuthi bayasaphothana, abala eThekwini baba nomona, balwe nawe, bahlangane. Uvele ungazi ukuthi ulwela nami kwasodla sonke, fana ngabe ujabulele ukuthi iTheku, why uba nomona? So nje
yabona,
yabona-ke. So manje eGoli into engiyibonile bayasaphotha, ngithelele nami into engiyibonile.
Imnandi cringe yona.
Ayi, imnandi fanami.
It's better than champagne,
eh? Imnandi. Yazi senginu kyawa. Senzodakwa, senzobheda.
Mara, you know what I'd hate to see, man? Because yeah. I love you, man. You know, I love you. I love what you've done. I love what you're doing. Oh, excuse.
Yeah.
I'd love to wake up. Nipali, ngifundi article ethi, babe didn't own her masters. Babe didn't make money from, you know, when Wololo came out and all those things. No, I was saying I would hate to read that. That's not going to happen. Like, you had your money sorted, like your affairs, your contracts, your masters,
yes, everything. Yes, yes, yes. Yonke into. We are going to my level.
Even till today?
Till today.
Shit, from Samro?
Yes.
Fuck. Hey, we're sitting on millions, babes.
And I think I land. Look, I was on the mind. I was a sign. I think I'm getting man.
But you own your masters, everything?
Yes, yes, everything.
So no label owns you nothing?
No. I'm paying you. I'm going to go to some season. I'm going to yeah. No, like umam pinja yes, I'm saying we stink. But when I would do more, I think he contracts him new stink see a pale.
Oh, okay.
So yeah, young season she's carrying me lapuna lapo. City we stink, but I'm saying not to think he corner.
Oh
yeah, see a pale. You corner and jinjo singing muntak.
What does it have to be on every single song that you do? Is that like Bonnie and Clyde vibe?
No, yes, Gonzalan. Lento may Vuga studio. We told him campaign. My gimmicks, no, my in. So, we are no con.
Oh,
so we told him if you want to art in Funa Lenta Isho. Yeah, but so I'm quasi like a banya, Uban Mutter and feature some cup, Madam Kurketi. Oh, Ban Aban. I'm sure you see in feature, she lived with Alpamiamly. So, oh, Matanon. Matanon, tramp Matanon. But thinking a manje, lababanye, abayenzi, and then you funs by.
Oh, I see.
Yes, abayenzi, and my picture pillow was again.
And it's a vibe, it's a vibe.
Oh, moon, you fella, abanya, but many women that actually a shy face with comb. It comb, a leading vessy. Go was so you look who's a kitchen man. We are good to a kitchen eating. I'm camping those also. Yeah, Henny, Chessa, yeah, Henny, Chessa. Yabo, I think enjoy the color and jolly pits.
Your kitchen.
When a master's in Milango Pep say, hey, Milango, I eating in the jolly comb. I think so. My pinch, yeah, it was against alone.
Would you do I'm a piano? Would you do a piano track?
God, I look and the kanda.
Ah, never by easy. Never by easy.
Yeah.
Yeah. Would you do I'm a piano track?
Ukam befuna ngiyenze. So we've sent the ingoba nokam. I think usezo bemela fake verse like yabo.
Yeah.
Aqedelele kahle. It's we kambo. What's your favorite dish? We tap away. Nand. So, besiyenze le gqomo wathi naye ngenze amapiano.
Yeah.
So, naye ubethanga ngimguide kwegqomo. Ngamapiano, I was like, hey, nami ngiguide because amapiano angazi wenze njani. Uyaqula, usha ama-gimmicks or uyabhala. Yes, angazi ukuthi wenze njani. Awungichazele. But what I know, uzozwa ngengoma, ngizoyenza. Isikhathi mase sifikile.
Someone wants to know, where is the USB?
Yes, because my face. Leandro Gangishu love it, right? USB, and Musan Busa USB. Leandro Gangishu Gangrin seal. But imagine Nam Messengi Kabangut. Okay, USB. Umuntu to better USB. Obvious to say keeping in Goma. Yes, Yabuing on this. What the fuck? Ngachenda Ranjal. That's why I want to say, Upers is a mazi, Cotazo, you should be tie, oh, Cotazo, you should be tie, was a young ass. So many uncles see.
Maring Bonilla, you don't post as much, like, you don't do any lives, you're very private these days.
Yeah, I'm so quiet, listen to. I think you want to suffer taller, actually. Suffer taller. Ngifuna ubuyele ejimini ngifuna yabo nje ngifuna ubuyele kama-rehearsal yabo mese naleyo nto leyo because ziningi izinto ezingenze ngaze ngathi eish oh yayibo le nto sometimes ubungasayiboni ukuthi ubhebisa uduma yabo because of ama-challenges ofesana nawo kubuhlungu ngabo moya umuntu wesifazane ufesana nama-challenges engathi umuntu wesilisa athi mate athi ha fuck wey ma abaleke athi angicela uhambe uyinikeze omunye umuntu le-challenge. So
baby, unama challenge. you are so famous, you got so much money, you've got challenges.
Yeah, no more challenges. Yo, guys, but not better. We'll see. Mundo sing as I hang, I bulalika. But yabo, ezinye uthola ukuthi angisanakile ukuthi khona abantu ababukela kumina, khona abantu ababheke kumina. Angisanginakile lokho, senginake impilo yami, which is wrong. So, uqinisile lokho ngizolungisa. Sizoqala nami ngiposte ngibe slay queen. All right. Senzo post.
I thought it was because after that live where you were crying with what's that guy, man? I forgot his name. T, I forgot the guy. You know the live.
Tas Melane.
Yeah, Tas Melane.
Yeah, Tas Melane. Ewang yenze nimumishi nje.
Like
ngiyakhuluma yabo ngiyachaza ngithi nami ngidakela ngiyachaza ukuthi iziningi izinto ngithaya yabo nje ngabe ngilokuza indaba yomuzi yabo nje ngiyakhuluma. And then the time ngisuli ngiyembe isikanje. Athi ngingithatha icocaine. How? Okay, ngikhuluma naye uyakhala. Athi okay, okay ngivala i-live. Ngifonela usisi wami. Ngithi mina yini? Athi usisi wami. Athi ayi bo Pepsi, thiwa wena uthatha ama-drugs angathi kwi-live. Uthatha ama-drugs kwi-live ngangisestudio futhi. Ngangirekhoda. Uthatha ama-drugs kwi-live. Ukhuluma ngani? Hayi bo bheka bheka angisendele. Uthi awuqhube wakhuluma wathi she took ilokuza in front of me and abantu bathi uBabes uyithathephi because uBabes ubekhala esuti inyembezi uwenze kanjani. And ngaphoxeka because uthi awakasimelani wakithi. Right. Uthi asimelani. So hlezi sikhuluma hlezi sifonelana. Hlezi ngixela iy'ndaba zakhe yabo nje sikhulume. Yabo wathi sisambuya buya uyena futhi wathi yenze i-album. Yenze phaphama manje yenze album awuvuka uPepso Duma wena indaba usayibona mina usayibona uyena umuntu angiyenza ngaba naleyo umflow
confidence
futhi ngibuye futhi ayibo ya understand. So mesenza kanjeyana I was like how awazi ukwenza kanjeyana kumuntu akini. Why was sabotage umuntu akini?
So you think he sabotaged you?
Yes, because ngathi mengizwa ngiyazo kuthiwa bebemnikeza ishow kwi-TV, TV le edumile ngengeza ngisho ngegama yabo le edumile YouTube. So kathiwa bebemnikeze i-deal yeshow. So kathiwa mina ngiyazi ukuthi hlezi ngibheda uma ngishaya ama-interview yabo.
Not le
xa sengiyasho phela ukuthi yabo. So wangisabotaja kanjalo. Why ungazange usabotaje abanye abantu? No, angisasho ukuthi mhlawumbe kaku-writing wakhuluma no-TDK, wakhuluma no-Tips, wakhuluma nomshunqisi sithandwa sami. But angisho ukuthi kangimele abasebhothaje, but kangimele agangele ngakubona. Hhayi, ngakumuntu wakubo wakasimelani. Ungiqambela amanga, uyacabanga iyaphuma lento emaphepheni. Bazali bami bayibuka topes kade thatha ama-drugs.
Mara, do you take drugs?
No.
Why are you so confident in your no?
Cha no angikwathathi. But bakhona abanye engibaziyo bayathathayo phambi kwami.
But you know if you did it's not a problem. I mean it's your life.
No, angikwenzi. Hey, I have a phone. Yeah, babe, ngiku interview. Okay, also in front of your first time. Yabo?
Yeah.
Angakholi ukuthi ngitsala.
Yeah, must say I want my bench on the show. It'd be dope, eh?
I'm gonna
slay. Eh, gonna slay, ne? Until the morning, as I'm showing you FaceTime. Marangas my bench, and you know that time I used to listen to him. Must say, Koli so many times with Big Naz.
I was.
Hey, I'm the one who broke Big Naz at YFM. Umlilo. I was the first DJ to play it. Yeah.
Can't do nanga when.
Enda, but me, Kezo, yeah. No, I hear you. But I'm saying, if you're doing it, I mean, it's your life. If you want to do it, you can do it.
No.
Who the fuck cares? I need to you.
yabo mina ngihlalile nabantu abathatha ama drugs yabo abanye engababu omunye ngathi manje lengqondo wazi kuyenzakalani abantu I think njonga ngehli weight abantu bayitshena ukuthi mhlawumbe ngithatha icocaine noma ngithatha ini icocaine ngiyazi because ngino cousin wayeyithatha wayeyithanda ecstasy so ngiyawazi ngisho nangamagama ngangithi uma ngimwashele ngithole iphakethini lakhe so abantu two perhaps uthatha ama-drugs ngithi ukube ngithatha ama-drugs ngabe mhlawumbe sengihlala emgaqweni manje ngabe se kubonakalile bengancishise leyo nto bengincishise stress sami seyindaba zami you understand so ukube ngiyawuthatha bengizosho nje ukuthi uqo ngiyawuthatha hayi nemkhephu ngiyawuthatha bengize ngifihle but ngoba ngikwenze angisiboni isidingo ngathi ngidakwa utshwala shouthi mengalokhu ukuthi ngingaba njani
yabo what's your drug of choice uthanda yini
ini utshwala
utshwala weed umgwinyo
angibhemi ngithanda ihabli but ihabli ngithanda ukuthi ngoba uyayikhipha uyayidonsa uyayikhipha ngithanda i-gin ngithanda i-storm Storm.
Ngathi gin i-grandeur. Uthanda i-grandeur.
I-grandeur.
Grandeur.
Grandeur. Wena indaba ukhetha igama difficult.
It's provocative.
Uzoyiqala kanjani nje uthi ngifuna i-grandeur. Storm. Yebo. Indaba ngampela.
Hey, i-grandeur, yebona.
Oh, noma ubenzela belungu.
Hayi.
Ubenzelani? Kanti sikhona ukuthi umuntu may pronounce.
Eh.
Inkinga mo pronounce into. Iyona inkinga.
Eh.
Uthola ukuthi usuthenga enye into kanti ubufuna enye into. Bathi usungqene ukuthi amahloni abantu uthi hayi ngisacela ukuthi.
Eh.
Kodwa intswempi ngisho nelokuzo. I-white intswempi kakhulu.
Ah, ngiyabonga.
White right.
Someone is asking what happened to the reality show.
Ibe. Yeah, chup.
Yeah.
Fucked up, Lamvan. Fucked up. See, I saw the pair very weird wrong way, right? Kagumunga na mampinja from Dala, right? So, wabana lento, yokuthini, mina bafuna ukungikhanda as umuntu obhedayo. Yes, mampinja was Tristana, yabonje. I yes, Tristana, yes, go right. You see the moon to the and this is my camera, Mrs. Cabana Cinema Pinch. Okay, fine. Message Channel Pinch said, no, Gifuna, perhaps some kind of Munto movie because Nami, Maring and Yakwa means Aranji. So Funuk shy payback, Gam, Mampincha, meaning I shy live, and then. Wajana umampintsha leyo nto umampintsha wangitshena uthi yazi babe lo uthi uyambona uthi wenzenjani like ubehleze ngiveza mina as umuntu obhedayo
kilokuzimishutha
umampintsha yena uright umampintsha uyithulele nje lokhu ethi haw babe haw babe ngixa uthi uthulelani lo ndawo ethi haw babe ngoba ngikhuluma njalo ungiphendule wathula okay amakhambi uma wathi maye la bazomusha igama lakho lapo bazokubulala ke usufile nje la amen umampintsha naye washo ukuthi ayibhebe uyabheda lo uyahlanya kanje nje sahambisa ama-attorneys in a fly on the day ezophuma ngani ngabuza ukuthi why ilo maybe advertise baveza le party yami la ngixabana khona nomampintsha
oh yeah
why lokhu kuveza mina as umuntu wrong nje mina nje ngiveza as umuntu wrong sahambe Zamba nini on that day. Hey, ngayizolo. Sachaza ekseni wa fly waya ePretoria. Wahamba enkantolo uyena iyatheni le. Hamba enkantolo ya yathi ayiphumi namhlanje ku TV ayiveli. Meka vela sanibopha.
Just like that.
Yes, and futhi okunye luckily angizange ngisayine lutho. Ngangasayinanga mina contract eyisayinwe. Umampintsha. So ngine right yokuthi ngibabophe.
Yes.
So kabe into kanjalo.
Yeah.
Iyangaphuma. Mina nje ngiveza as umuntu ofucked up odakwayo. Umampintsha yena uhlezi eveze right ngisayibo. Indaba singaveza so two. Sinto eyodwa sama character afanayo ngoba siyafana. Indaba mina hlezi ngathi. Except for touch le. Alright. Say Terminator Vanjalo.
Is Tembiso, do you believe in is Tembiso? Would you subscribe to it?
Is Tembiso,
like is Tembiso, if Mambija comes back home and is like, I want more wives, more girlfriends.
It's Tembu.
Yeah, it's Tembu. I get to meet you. This is this long time. It's Tembu.
Oh, it's Tembu.
Yeah. Yeah. It's bad.
It's Tembu. Ngingamnquma ama balls akhe ngifike ngiwathose ngifuna hlafuni ngiwahle.
Done. All right, cool. We're going to play a game, ne? It's called One Must Go.
Okay.
One Must Go. So I'm going to give you two celebrities and you tell me which one must go. Are you ready? Are you ready?
Yantana, guys.
Are you ready?
Okay, yeah.
All right. DJ Tira versus DJ Socks. One Must Go.
Yo. Have a face.
One must go.
London is in cards, have a face.
Ah, never.
Okay, I'll sit to Socks.
Socks, ne?
Yeah.
Why?
He has to go, right?
Yeah, why? Why must he go?
No, Shati, like Socks will say, family man, Shama Tende, Shakara Kulu DJ. Like, we are DJ sometimes. Yeah, but we're going to pay a very into him, but yeah. You say family man, no, the color like a very much in fast work.
Yeah. Mm. All right, next one. Busiswa Kamumpela, one must go. One must go. You must choose one. First name that comes to your head. You gotta give us one.
Okay. Okay, oh my busses.
Busses, right? You guys are fine now, don't you?
Yeah, woo! Sabang I boss. Yen mundo ang fonela, I alpa miami pumil.
Oh, fonela.
What's a babe? Learn to pray. Sandaza, sandaza me. If you have a problem, fonele. Yeah, boss. So I'm not to busses because we say achivile, we say we have no Beyonce, when's I in. So ukamo usanindlile
ukhamo. Yeah.
So ngathi Busiso.
How good is Busiso? How good is Busiso with the pen?
Epenini ay untswempu.
Tu.
Untswempu Busiso. Untswempu Busiso. Yabona mase ndangama no ma. Hobu. Eh. Hakhethi. Yes, I would write. Unezilaki nje lamaqhosi limnandi. Undwebila ngani? I'm a cousin baby.
Maya chose who do you visit like celebrity wise?
I'm visit mina kakhulu. Umuntu I'm visit abani. Ukam again ukam. Sjava.
Oh, Sjava.
Sjava
ngimbe. By North Cliff,
yes,
by the mountain there. Yes,
Sparwa. Ngimbiza ngosparhle, sibizana uSbar.
Eh.
Sabangani ke sino Sjava. Uthothi somva shela with team yam. Bongan Fasi.
You visit Bongan Fasi?
Yeah, and
I can't get hold of him. How good is he?
He's so cool. Oh, hyperactive. And mas mundo hype. I see my sister. And hug. He's got to try to won't hug a man. I said, sister. Yes, I catch him tomorrow. Zera when. So like la muntu no thando yo.
I think he's
wafuzu mawake. Prena fast no thando, but why try no thando? No thando kakhulu bungani. So ngifike enhlanje umfazi wakhe sinxele kube mnandi. Ama celebrity mina ngithanda bavakashele. Angithandi nje ukuthi abantu bayakhuluma. Amantombazana nezindaba, that's why ngithanda uskema nabafana. Umantombazane uzothi ubhebs uthe ngibone mhlambe asithu kama usediniwe mhlamba akasangikhulumisa ngazi ngoba kuthi uzwe two babes uthe kanti into engakaze ngisho leyo nto. So I think ngayiqhelisa nje ngayiqhelisa amantombazane yokusayi. Kabza
Mapori.
Kabza.
Must go.
Kabza Pelora. Oh, Maporis.
Oh, Maporis must go.
Yeah.
What did you feel about him saying he started calm and you guys didn't want to let him in the circle? You know what I mean?
Bani?
Upori. Like, you know, he was doing calm before.
No, not
Taikala, Mara. He was trying to do calm. You remember, like, Midnight Staring, all those songs. And then Durban didn't show him love and then he started doing piano now.
Like we did, because stand with this.
Yeah.
I'm staring. No, I'm staring, okay. Yeah. But I think he lapped the Arab. I'm continuing at time, my police. But he, Ukumagyonki in the piano, come. Ugyonki in the one man, two manager, Ukonam Tampe.
Alright. Zoto Abantu Kanyimba.
Yo!
One must go. One must go. Zoto Kanyimba. But one must go. One must go.
Kanye,
ne?
Yeah.
Mm.
Achieve it, cause how many Porsche achieve it? So
how babes? Who can get pays? Who's auto pile in Lamborghini manch?
Guys, I'm the one who's
But when I interviewed Zoto, she had so much love for you, man.
Young Tanda. Yo, your brother's land.
Also, when she calls you Skoko, you've made it.
Yeah.
Yeah.
Skoko, Sam. Skog, Lalel, Sebenza, man. What about in Tyson Dunya, Indunyam? Menta has in Dunyam, sir. Get to his foot. Like Ufana Nam, meaning to Menanga Kurum and Rindood. Good table. As hey. I feel Kala, fair Kony workshop. Yabok dies a ma rose.
Yeah.
Ma rose now.
Yeah.
A workshop. Wafia wa order. What's me bambas yard?
Hey.
What's cocky about cocoa? Zota about no peps. This is peps so too, man. Zota about girls cock. Ibo. Ibo, Zotu tin man just what's able. Gay, to me, I'm tin. Nano Woods in jail. A man says the thing I was thinking. What's I ask cock? Saham. Lapum go to cash with the fuck. It's got a cosam. Yabo, but in your having him tanda.
Yeah. All right, last one. Distraction Boys versus DJ Lag. One must go.
Woo! Distraction Boys.
Must go.
Yes.
Ha! They gave you so many hits. How, oh, babes?
How? Oh, wow. Kapela, not to Ulo. Not to UQ. UQ. UQ.
DJ Lag is Q.
No, I'm a distraction boy.
Oh, by two. Oh, yes.
Yeah,
yes.
Q having him turned the cars. Q, so Q.
I'm
saying,
They've separated.
Yeah, Basadanda one.
Yo.
So Q, say I'm by it. So, I'm going to put the distraction boys gold. So, I am the distraction boys.
You know?
We're lucky. When's a fact up on the machine, man? Uleke pelu yena kudala engafingi noma distraction boys uleke uyena shayi igqomi club ina sihambe kanje club ina uyayideserve like fanele ya deserve ntuma ngewololo nje ngangiloke ngimbuza
you actually wololo
no xiye noma distraction boys but ngangilonge ibuza ngitsi guys muphi lo mfana uleke Uleke ngoba uleke nabo sikhule nabo sasikhuluva nabo. Thule kupheshe ufunani pheshe kanje njani. untwempu like and abantu abamboni nenza kancane nini alimboni like usazonyisa nje.
You know, I didn't know about DJ Leg until 2 weeks ago. My co-host told me he's got a lawsuit with Will.i.am and Will.i.am paid him.
Yebo, Will.i.am umkhokhelile. Will.i.am washaya ivideo xolisa. It's I'm sorry DJ Leg, I respect your work. Njani phesheya. Yebo. Niyadlala nini?
DJ Leg.
Leg, Will.i.am lo uyamazi ukuthi ubani uLeg. Kuze ube namhlanje. Anas. Oh, Diplo bayamazi uLeg ukuthi uba.
Diplo.
Yebo, uDiplo phela ngisebenze naye mina. Orkant. Oyazi ngoma yami kuthi Orkant.
Yeah.
Yes. Mina ngintombi kakhulu bafethu. Kakhulu.
I saw his new song, say Hamba
Ngolayini. Hamba Ngolayini. Wibu, samba, wei. Kone ngenzile ke. Kanje ethi DJ Leggy, 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 Legg, nangu Legg, we, usazozwa, lapha isigubu sibhum bhum. Yazi, yabo, uthi meyishaya ingoma. Yazi, studio uhlala uthula ngithi,
Who Legg loyo?
Ayishaya i-beat ungazi nomdance, noma wenze njani, i-gimmick ifike manje. Akufunakali moshaya i-beat i-gimmick ingafiki.
Yeah.
Shuthi uyayibhedela nje, uyayibheja, uyayibozela nje. Suyibozela.
Yeah. Shit, man. Babes, we're about to wrap up this interview, ne? I want to know from you, what advice would you give a young babes? Kusho manje, you know, 26, uqalile uno 18. What advice would you give a young babes? Because there's more babes coming, you know what I mean?
Ay, nqwaba. Ngibona inqwaba. Baninga kakhulu. So, into engayisho mina guys. Woo, guys, I'm getting one day class. Ay, inhlelo yamoto.
Mapinja, ngithi wakufuna.
Eh, yabo, into engayisho as babes omncane. Mina, like, if I'm ngangena nginomuntu odumile vele la kumampintsha beyimanager yami ibhosi yami indoda yami. So sometimes mekuthi sixabene endlini semsebenzini afake into endlini afake emsebenzini ngabo ziningi izinto ezinye bengakwazi ukuthatha ama-decisions as ubhebi soduma yena bayathatha as couple ethi ngoba ngumuntu wakhe, which is wrong. So I think kumele uqale ucabange ukuthi ufuna ukwenzani. Okwesibili, ukhulume nabazali, save. Kubalulekile ukusave. Usave. Ungaqali ujole. Yabo mosamncane uyintombazane ungena kwi-industry. Ungaqali ukujola, ungaqomi, bonke labantu bebekephi. Njalo sebekufuna nje bebekephi, bebengakusheli ngani, igwili bezingakufuni ngani. Focus on you, focus i-career yakho, focus emndenini wakho, wenza imali. La usubona khona ukuthi okay, yazi uthini, I've made it, ngi-right. Usungashadayo, usungajolo, kumele usebenze. Mina ngithe ngimncane, like ngi-famous kubhebhisa omncane. Yes, bengenza imali yabo. But inkinga manje i-decision mengiyithatha ngikwazi ukuyithatha zobhebhisa uDumi. Ngiyithatha as si-couple sibawu-2. Mengakufuna ukuthi bene understand ukuthi akufuna ukuthi mina kodwa mina ngiyakufuna. So kubalekile umjolo ubekele usebenze, work hard. Ngale ndlela ukuthi indoda meyifiki sizokutshela ukuthi okay, yazi uthina ngithanda ukuthi uthi hayi lalela-ke la kuhambi kanjalo-ke empilweni yami. So I think ya izona izinto lezo kumele bayibheke. Nokuthandaza, abe ngithandaza mina.
From what you said, do you regret dating Pincha when you got the fame?
I don't. Yabo. I don't. I do. Yeah, yabo lento angazi ukuthi ngathini. But I think kungcono ukuthi the time ngiba famous. Ngangajoli naye. Ngangamazi. Ngaba famous, ngaphusha ispan sami, kamanxa sengithandana naye. After ispan, hard work sengiyenzile. Yabo, not ukuthi ngithi ngiqale fame, ngiqale naye. Because yena ubona intombi yakhe, ubona umfazi wakhe. Mengime nawe kanje umfana usiyakhuluma. Bebindaba mina nabantu, woza la. I'm going to go to the house.
And lastly, Babes with Duma, when it's all said and done, what do you want to be remembered as?
Missing feeling. Never from up.
It's a question that I ask everybody.
What's missing feeling?
No. Like, what do you want people to remember you as? Like, after watching this interview, not even if you feel it, like, after watching this interview, what do you want people to remember you as?
Never give up, bastard. I think I'm a fool. Social media.
Mara, you don't give a fuck, babes. Why do you give
a fuck? Yes, I don't give a fuck, but in num day, nicking. As an umma, some fun to WhatsApp, where all my people, who born a rice and sandal. It's him than So if they call any Kunyangabu put them into my trick this year, I'm not in my clean. Yabo? Yeah, baby.
Yeah, babe.
Oh, my girlfriend wants to be a part of the podcast now.
Yabona yena into ofika nomuntu akumsebenzini.
Hey, history manje, you can speak, baby.
How are you, baby?
Yes, good.
I just have one question for babes, is it okay?
Yeah, it's fine. Yabona manje.
Babes. Njani?
Ngiyaphila, baby, wami ngiyaphila. Yebo.
Yes, honey. I have one question for you. Which song, whether you like it or not, no matter where you are in South Africa, Durban, Joburg, wherever, which piano song gets you going? Ungafuni, ungahambi nje. No matter where you are, hayi dlala nje. How not choice, you wanna dance. A piano song.
Ile ethi.
Hayi dlala nje.
Imagi.
What does it go like? Let's hit me.
Ukuthi angazi izingoma zama piano le ethi. Hey, not launch.
Hey,
let's see. I'm sebenzi wami.
So Agiti wena ushayi gimmick my buyiswa manje ne. So this setting, this podcast, what's if we were to make a song, what's coming to your head now? I know you don't know me. It's Mac G. The show is called Podcasting Chill. This is gonna be the
umsebenzi ngoba uyasebenza umekho uyawenza umsebenzi umekho uyawenza umsebenzi iwork umsebenzi umgerezo umsebenzi.
Hey, podcast and chill, we out here, man. Boom. Hey.
How is this?
But what did you think of the interview, since, you know?
Imnandi. Imnandi ubona nje lokusi khulumela.
Yeah.
And futhi imnandi ihamba ne chain.
Bekushoti hubling yazi ukuthi thandi hub.
Eh, bekushoti yona.
Yeah. Ah, ngizwenzi hubli yami ngiyukusendele kundli kundli yakho.
Ne, mina ngicela ungilethele le chain le.
Le chain ne. Ngizogaya ama 6. Baby, I'm in seven in your span. Hey, we are here. Woo! What I'm petting my pincher light. Hey, I'm calling no seven.
Hey, I'm pincher too. Mas pinches,
Mas pinches.
You want to know my daughter's table? Interview, I get to say, it's a discussion. You see me? Hi, Kashi, nothing I am, babu.
We are here, man. Podcast and chill, boom.